studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Hedibe odo sasa kikomodo Ousmane Diko halanton kabaruji gondi do di yude Maison de la Presse Bamako. Hitano ko kawra deejere dewrintinangal signina batte mudum waddi hono horaje dewrintinangal Bamako do Kenya honje tobe yogabe kambi ko heba hen ko famda. Kana ke leydi haldi e bibe leydi Kenya na hollitinde tan ko heewi hebama kanon ko heddi dundu famda. O bami adidu wadde ko o wawi fufa deejere wartale leydi. Ko badato ujinaji temedere e noga e jetton malinkobe ngoni nyongitibe nenno e le mabbe du ujinaji tapande nayo e jetton ka ngarti le leedi ndi di adaduji andinama beta hankine ko aser wadi yambere nyalande nyongitibe ko wattunde horebe gube sema e platform gondi e fabrido Bamako do joingol hono jengi joingol lamu jakkundeji di hono jogibe kabarde tokidal to ka poccundirali hakkilaji yo di kabaru jondi men jogani yo hande bismillah modon e dossier tamani kawral deere deerintinal hebi hitande handen batte mudum waddi ministre leedi algerie ramtane lamamra horeje deerintinal gal kengi do Bamako do o yidan e gede de hono gede daranide jengi go golle kawral deere deerintinal gal honjo tobe yogabe kambi ko heba e golle kawral gal ko famda hono joingol lamuji hakkundeji di kanyu e wartigo lamuji lebbi seeda tan nenna be mbi taade fi golle ana tongi e hono gede de fu Souleymane Drabo wonko haade Mahamadou Touré keddana Ousmane Niadi Bouri
d'accord a fixé un chronogramme
lebbi din natati ciagal ko kaldal le kawrangal sinina dum woni ko goddum watta le hen hono joingol kabord en nattingol ko fudda ka tafo kanya haybude nokkuje dundu ko fudda labe seeda tan sela min ko biya mi joni gereji fudun taadi gouvernement on haano danyo ko weliti le golleji mum e bubini dum hedde gube de anni lobba ka fu yaaka se wana be njoppi mangal paade mali be ngadno kasun kobe be dum wadi lebbi yabbedi di so wana do na wiide wala fuko be ngadi hollata anni lobbo garbe faabaare beedu ministre na darani moddingol daakode nogay didi moddinama jaati le balde garoje be moddinan wotere nena dundu taadi kadi natingol todu dum taadi yubbo inde arandeje juddinama be bi goddo ma nafa modo woni hen ahan juddinade
hakkilaji malinkoobe ana certi do golle kawral gal faadeere e dewrintinal hebe ko heewi e malinkoobe hono jiyaadi nafagaaji deere ndeka caggal hitande ko kawral gal do sinina ko heewi ka holliti denno wada watta basiji di ana keddi e leleedi ndi wonko Ayouba So haade e bamkonkoobe keddena Ousmane Niadi Bouri
ci vois franchement rien qui a été
wonde ko wada le kaldal le kawral gal bandiji celay samude do yi bokkati fu danya mobile nabbel do bomore holar ga fu wala fu do ndena go wodi mi milan heewi ko hani wadede illa dum sinina yoy do dum woni fay hunde gasay nyande fu bonandaji ni sema jabi sinide kawrangal hana wiide salote joni kaddangal won nafaano laati fu gollirte dum woni goddum mi wiyam wonko wada seeda ka wonko won leemun ko metti mudum himbe fu kantina joni mon fu wada ko waawi ni fu ndarte fa jam warta mi milan den jam hebete kaldal le kawrangal kay sinninaama ka fa hande na go wala
kana ke leydi ndi wi kenyan ko golla e dabre kawral gal ko yo sella dari non ibe ka wi du ko heba hendu ko ana heewi o bamani bibbe leydi du fu aadi wadde ko waawi fu fa deere dewrintinal warta e leydi dindi le mudum kedo dana Oumar Waygalou
certains nos concitoyens aujourd'hui estiment que le
yoga imbele meden be kollitiwit nyaloma hando ana tikiti no kaldal e kawral gal hani tabirede mi ngadano mi ngatta fu yalla be kolo golli jamen di le ko warata ko hejaabe laamu o ngaran joddinede le sahal leydi ndi le do golleji gube tinnide kaldal e kawral gal fu ngaran tawele hen dum wadandu no datti kan yeltinirede yalla gube godde dun barkan kanye ministre fa pabo dido golleji no jara yeso kanye yimbe gombe leedi ndi furu to walde conseil de sécurité to kanko horeje gouvernement o holliti wido mo hajono dewte yalla golleji ministre ma di an dewte leedi meden di le majjun datti ngaran yeltinede le hen jeewe yalla hono jaddin kobe kanye ciottobe doro gujube kani habirede ministre ma holliti wido le ko warta waran jewtade no golleji mudun di ngori be jaa yalla hono be kaani wadirno be ngatta fu fa be kaba e gimbeele be jida jam e deedere warta le nokko
le chef de terrain d'opération aux forces hostiles à la paix
président IBK sema plateforme forwarde e deurintino o dun kanko ramtan lamamra be jidan kikida ko o kulba batu o yo andude ko golla e kawrangal kanyu e ko heddi ko no hebanirte jogala lobbo kala ko jiddon famitaade podefa e do bembal am Facebook na Twitter do studio tamani Basi sahal mali sabande ke hewbe wittude ana buri du ujinaaji temedere e chapane jeddo e joyon wombe Mauritani Burkina Faso kanyu e Niger ko badoto ujinaaji chapane e jeddo be ka fu ngarti le leedi ndi di adaduji yo aser andini betay hande le yambere nyalande aduna heesanaande nyongitibe be de fedde ana gikani ko golle yengigo kawrangal wallata nyongitibe wartude le leedi ndi kanko ko fi dodzi adosi kejaada aser le mali do wonko haalde Mohamed Almaymun keddana Ousmane Nyalibou.
C'est des personnes persécutées, des personnes qui
ont yimbe toñabe perbe nokkuji mube yaade nokkuji godde nena mino mila sini walde nations jini hejje neke be nyaloma gotale hitande mino mila dum yo mojjere mawnde sabu dum holna hakkile himbe won e mabbe e dum haani yettede dum weli min sanne wadde de yambere o nyaloma kejnaado nyongitibe min gadan yewtire mudum no min bayri fuldo mali do mino mila du hono jam e dejjere wori dartirede ni kanye ko watte fufa jam e dejjere hebe le leedi men di kambe nyongitibe be darande fa be ngartale nokku mabbe be ngarta e jam ayure wada le mali meden gondi wadde ko min baye fufa be darano ko e mabbe patbe laato njoybe do himbe sanne wonno worno le dubbe liidi sabu nguri antidi wawtu joni o nenno eden kaani wadde ko bawden fu fa takko den tidallaaji gondi di
rarification des ressources
faande kabar nyangitibe to mottito yambereji di ngadi e do mudun fa ko gol aser golata ko heba faamede nanno garto do goto wonko seedi hen tumbutu du hono sukaabe dadbe hono bandiraabe mum e andal ka kebi ngenaareji aser du hokki sukaabe hewbe be saram en kewa bawdo talkiriji talkidu jibinande anabado nyongitibe ujinaaji sappo njeyon ujinaaji sappo njeyon jeyabe du Mauritani wombe le region kayi e be gondi e yamminede yambinde du nyalande aduna heesanaande nyongitibe be le gadda lamibe ton inde andite en ton fawarde e ONG kany e bale hala nane en sisili hikka o woni miden gondi e nyongitibe dande fa hakkilo nyiba le leedi ndi yalla e be balle sabe yo torra itibe le leedi mabbe wattunde gube sema plateforme e plateforme pamre bamako do do joggo lamuji hakkundeji di jogibe malfa jodibe kidalto njodundirale hakkilaji do jogala nokkuje kayborde to kidal kany e tesaliti wonko intala ak bilal hadde goto goddo kidalto keddana Umar Waygalu
do iblisaji immiki nokkule kewdo fa yottion narude arande kidal do yotto yotto tesalito dubbe kolitiwide gube no tittode gacciade kany en jeso nangoy ton febe kalanay gube no tittode azawadde dum wadi so ibliso andarta fa immo hakkunde mabbe tiagal mudu du gaccia nanni kenyan le ngalure kidalde kaborde mudu teddude dum fu ane ko bilni gubnodi tittode azawadde kenyan gubnodi tittode azawadde be gonde jewtade kaborde mabbe teddude dum wadi sakila jama o hosi imade ton wakkati jono ko heewi yimbe be fu koliti wiide jam e dedel warti de nokko
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarte kabaruji region ngaji meden keben famto hono mobilaji didi dawabe ngoni tacana di lawol kenya lere le region tumbutu yo dum golle bandeji jogi di kabarde non yo nyono mobilaji di iwri nanno nokkudo hakkune mudun e lere yo kiloji sappo e didi woni ko bandeji gondi le kat kat darni di be dibanti du nanno kala ko wonno le yimbe be nanno banti jawle mu en telefoji mu en kalisi mu en fawarde e fodudo hono essenceji mobilaji di e hore Bakou fuddi le Mali fou se wana le region kidal le region kulikoro ana buri ujinaji noga di don dadundirobe e bendu ujinaji joye e temdere noga e di jetton ana e bengala e biangal jangnirde den le fuddu e puddi handen nanno motidu yo ujinaji nayo e temene jetto e noga jeddo dadundirta le nokkuji jeppi do janginobe teme tato e chapane jeego kaybata tumbutu yo ujinere ngoni bengala e biangal jangnirde le ujinaji didi e teme tati e chapane nayo e joyo dadundir e be buri ujinaaji taton les régions kay ministre soldats en leydi men fawarde combattant o yayi kiki de kenya yidude e hebe bamabe le larme meden e kanyu ekintinobe nokkure mabbe wonde to kucaldu chama uber kulbali andini gouvernement ana tagal mabbe fawarde e famade nobe ngorditon do haa wadi kenya le miside jambura to buremto nenno ndardama alislamen fundu hoy balladu hono burbe fulohaade yalla nenno le mudundu ngada do yalla ndungu goddo ana warta de yeddu warta fa fi be do kaddu le di do kabaruji hande kedde hedaade yewtere ma ana yeso yenji jango